kama vile unafua. Kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulekeze nyonga iyo. Chuchuma unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma una nyoka na konda iyo. Chuchuma kwenye mlima kidonga iyo. Aika toto
moto mo.
Moto moto
moto mo.
Ai bai koko
moto mo.
Joto joto
moto mo.
Kamata ukuta shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma 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 chuchuma.
My wrist feeling icy. Bad, bad, yeah, but nobody's wifey. Chuchuma, so they grandy heal a guy. From the 90s, living legend, girl, I mighty. Did you wear you make you wetter than the ocean? So they come down in the lotion. Hennessy, said the thing in his emotion. Is the remedy, so for you bringing the potion. I got auto,
moto,
moto, moto,
moto,
I buy coco,
moto,
joto, joto,
moto,
ebony. More energy, hey. Call on my guy, bop on enemy, say. Friend of me, unfollow me, hey. You feel the many, tell me the motion.
Chuchuma, 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 chuchuma.
Kimba umbao. Tukunyema, pilau lau, nipe supu tena. Mashau shau, kana sinema. Yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina, eh.
Mzamba,
fanya kama Bruce Lee.
Mzamba,
viuno vya kusigina, eh.
Mzamba,
fanya kama Jet Lee. Navocheza kwenye chaki kanataka akataki. Na chumba ni varangati kwa hito. Na pembeni katikati na katachi. Bila wasi kamedata na wasafi taito.
I got toto,
moto mo,
moto moto,
moto mo.
I buy coco,
moto mo,
joto joto,
moto mo.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi?